Basi mdogo wetu, kila mtu ashinde mechi zake. Mimi nadhani tu tufanye kazi. Sanini nalalamika kila awamu na nini.
Kila niki puff bomb najifeel Iri Tuff Gong. Paka nauliza wazee what's wrong. Mina my informer tu hivi ni rough bone. Walingonga eti unjwa mechizi, I'm back strong. 1, 2, 3, I ain't ready for brand new me. Saute wasi na ukombozi cause I want you free. Can't you see when you perform unconsciously. I'm Kenny watu wangu wa moni tunaenda bonkers. Hivi ya pija kaza vime tuminya nkomagu. Fursa kuzishika na potabu. Basi hapo babu lipo panapo vunchika shoka. Na mpini ukabaki mdai haki ya kanyongwa. Wenye ngozi za nyoka waka force kujisqueeze. Usawa ukawa uchawa ni maplos na kuplease. Matozi kwa kutizi miradi wasio nayo. Ili mradi brandi ipate flagi miradi ayo. Siko simple kisasa, niko hivyo kiafsa. Uzito wa pigo la ghafla ni kata tizo la afya. Icho unacho kipende po siku utakiacha. Tukusa tukwisa mwaisa fikisha ujume kwa kiada.
Kwa jinga utafikiri kama data umejizima. Tunachana kuaso na unatusi vesi nzima hudadisi. Shupavu anafungwa mzushi analindwa. Mpo kimya wajuaji la utambuzi umewashinda. Mamlaka imekuwa na power la tatizo akili mbovu. Wanaouawa wasitaka kuamini hofu. Tunaitafuta dawa kifikra hatuko sawa. Sikuizi waliopagawa ni watu wazima na sio watoto wazee wa da. Wanatekwa na vibunda vya misimu. Mapunga punga mengi kichwani, hakuna elimu, hakuna utundu. Miguu ni flati, hakuna uvungu. Ukifuata nyayo zao wanakuambia hakuna Mungu. Tasilimu ukianza kujikimu wanakuja. Wanapandisha kodi tozo nyingi wanatupa. Kubababake na bazi yetu tumeshtuka. Tukisaka haki ndugu zetu wanakufa. Wanafungia kanisa hatuzipati misa. Wanazima mtandao wanaua tusipate picha. Kikundi tu cha watu wachache wanohamasisha kimekosa support ya upande unaokandamizwa. Bora mimi nimekaa na simulia. Na mimi niko siko juku zangu atasikia. Mateso na chanzo cha hizi tabu na chukia. Kabla hujatubananga na sisi watu fikiria. Mema ngapi tumetendo naona tu mabaya. Leta haki mbona amani utaona tu imefana. Dada zetu huko mtano nafanya umalaya. Ni sababu wamekosa kazi hali ya uchumi mbaya. Yani utafikiri tumelala tunaota. Kama tuko singizini tumelala tunaota. Kwamba tuko singizini tumelala tunaota. Guys hana hoja, guys anaropoka. Nimekaa nikatafakari mengi. Nona wahuni wanavyokubali wezi. Watawala wanabambikizia viongozi kesi. Ukisikia mtu ametekwa sio tetesi.
Songa.
Yeah, na hii ndo style ya master. Hali ya afya nzuri kama itaji unapata. Halka dhalka sitashangaa kuona demu wako ni wa mgao. Kama ilivyo maji ya sasa. Natoa neno na hisi kazi ya pasta. Wasi unakata full black. Vazi ni culture, buzz ni custom. Si utani nazilisha flavor huko kitaa. Kuna hali ya western. Yeah, na uwa rappers for no reason. Tena ni kila mwaka, 4 seasons. Msanii utaki kuonekana mbele za watu. Kwa madai unalinda brandi, basi go prison. Icon kama Patrice Mumba. Natoa shukrani zangu zote hadi za punda. Na check na dunda, peace kwa ninja na dunga. Tunaiwasilisha rap tena kwa beat za boom bap.
Mta umetukuza kibandidu. Kwamba ili tuishi vyema lazima kwanza tuharibu. Tukasua sua shua sikuwa na jibu. Tukakua ndo tukajua kukamua ndio wajibu. Lipojua kuwa sitoaminika nikajitrust. Thamani flani kanza kujipa nikajiclass. Bifanye tuli mradi kuwika na itaji cash. Yo siku ambayo mtaja kuzika ndo nta relax.
Thanks Black Ninja kwa kutuamini kwenye mradi. Umoja kama huu ndo unaoletaga mataji. Kila tukikutana wakali na kwa gavagi. Unaweza sema Mungu ametupendelea kwa vipaji. Sio level zao wana tuko so high. Angala mbali ndo machizi tuna fly. Chamber 3 natufanya tujidai. Leo BBC tunakinukisha hi-fi. Amani na upendo kwenu mashabiki. Nyinyi ndo mabosi wa wanamuziki. Hatutokuja kwa vimbia na tuwezi kwa saliti. Ama kwa iari au kwa kufuata vishawishi. Tiririsha rufi zote za kwanza. Anza juu kisha shuka chini kwa kuzipanga. Real definition ya ubunifu wa stanza. Itakwacha kinywa wazi ukiwanda.
Leo tunasaka mchele machizi outside. Si wenyewe watu wa kazi. Njona kazi ya tuwachi kazi. Hauna hela hauna kazi. Bado na bat ndani duniani ya kupoi. Toka magetoni omboya cha uduanzi. Ukiwa na chako ni tofauti kabisa na cha mzazi. Kwangu haso sio vita maniga ni kamradi. Na push dope yote nifikia tamtaji. Japo wana balance toke wanga na wanga ndondoke. Nijifia behind bars. FJ danta kufa nkiwa na bazi. Kuna siku 16 stazishusha ndani ya gari. Chuga ni gang member na nukisha kila mali. Chunga mi very dangerous na kuja bila bari. blood na nicole mzigo kwanza ni lumis saivi fanye kweli kabla janza kurelease nikishika kazi wana farm what it is na supply guns zinashuka mane mingi young black and gifted mekaa na madink wanankubali sana juki chana madini namba moja mkush mystify yeah. Namba mbili mini noma bish sasa utanambia nini M-Town soldier
wananipa dona wakati na kulangano wananita za EJ hakuna mfano mvuvi mvivu sasa ndo na kula chambo mana nipo deep sink kwa papa na machura wamo nikiru ndoka kwende bitch welewi na tuwa wapi mi outcast weputo ndo how bust how bust kikongo sa how last muziki ndi sifa how cash vile nimepinda ndo nimenyoka punch kwenye meno na yamengoka rapa wa manyoya na yamenyonyoka na nguwa salima sindi jela kama papi kocha nikishindana na mimi na kuwa vita ni miujiza na yokoa rap Jesus rapa wa Galilaya habari mbaya naumba rapa na wauwa mimungu sijari tie yeah.
Mchawi nani rasta shika ibanki vuta kisha imagine washikaji wanaleta kini macho ni magic nikisema kweli wana isi mini madi ili mradi ni feli mashiwa nione najis ili swali kwa mchungaji
nini dhambi kwa mwenye ziki
mi nacho we uno naisi unabaniwa risk unajisikia vibaya sana blow utafanyiwa mixing mtani wanaomba mini shindwa na nichora wana rangi zote basi na waona ni upinde wa sina mchezo mini devo omba batu udedi
ta daddy.
I'm not the greatest of all the time I've got like a bofferment natumia third eye kutambua government nazuia ganja watu wale kukasungula na chukia sana serikali kuu ya mizuka wezi rap yeah. Bila kutumia alcohol vesi mbaya umefuria tuligi akson
show the boy look. Sitaji kusema tena watoto washajua mini baba tungo midondoko mpaka lava married to the game na kipaza more than 10 years you the boy is still here na chikaza sindo wakalwa kazi easy navyofanya vota zani easy na mtafuta pesa kama mwizi mchaka mchaka dele kama tizi kwenye haso nduki kama cheesy like money 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 all the way wait kama yusu pesa sitokei no kipiga simu sipokei nasikilizia tu milio baba kama laki laki sipokei built from nothing that's foundation now we making toast kwenye vacation nah ni triples of business so vacation just that money that's the motivation
yeah. Sometimes ninakuwa kama mjinga mpumbavu I'm sorry mpaka no one niggas I love I'm sorry respect na ilinda kwa kuforce hawezi kuwa conscious na unashinda na matozi I'm sorry nimekosa sana I'm sorry sijalipiwa karo nije kuchoma nyama I'm sorry tuko mbali sisi shida zipo tunafanyia tactical analysis I'm sorry anyways goodbye inasikitisha vile unachagua losing side na hautoi kitu walai wavulana wenu hata kate roho si chumoi kisu nachagua chama na mnapata fedha mbona maradhi kiwa vaa tunachanga pesa nilijua affiliation is secret kuchagua rangi ya jukwaa sio mishe nilijiona glamour fame and flash clothes skupaga wankachagua kuwa gatekeeper ukiona picture that's got image Mr. Superstar mini movement for change nigga wapo kwenye dreamland the sleep on me yeah keep on it I don't give a shit has already been a fact kwamba minu kweli so I don't give a single fact if you're ignorant natokea nonda sua salamu ni mkono kigeuka mnoko ni makonde shua na maninja ni misele susishangaya tupo kimya ndo kelele za nyewe so chill. Inaonekana easy kama 1, 2, 3 King wa underground ulize mansuli nimelelewa na maninja kuwa common ngumu miss your period simpandishie hormones bubu.